Haya bo
Amanyisa Emanyisa ngithi oh 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 amanyisa Ngithi oh amanyisa Esikhupha umfana ngithi bathi siyadelela Ubheke masingena bathi siyadlalela Ihlalela bathi siyadlalela Ihlalela bathi siyadlalela Ubheke kulesikhupha bathi siyasidalela Ngiphethe nanosilizi mfana siyadlalela Ihlalela bathi siyadlalela Adlalela Ngithi oh amanyisa Esikhupha umfana ngithi bathi siyadelela Ubheke masingena bathi siyadlalela
Ihlalela bathi siyadlalela Ihlalela bathi siyadlalela Ubheke kulesikhupha bathi siyasidalela Ngiphethe nanosilizi mfana siyadlalela Ihlalela bathi siyadlalela Adlalela
Badlala umanyisa Isikhupha sabanyisa Dlala tiki tiki kodwa esu yabanisa Tshelela babethu bafakele mayonnaise Ohala kasha sabanisa Badlala umanyisa Isikhupha sabanyisa Dlala tiki tiki kodwa esu yabanisa Tshelela babethu bafakele mayonnaise Ohala kasha sabanisa Oh pamanyisa
Owena uyayishukumisa Uchi spy 2 lana uyayithukuthisa Uzinkundla yonke nayo seyiphakamisa
Owena uyayishukumisa Uchi spy 2 lana uyayithukuthisa Uzinkundla yonke nayo seyiphakamisa
Onanini mngani Onanini mngani Onanini mngani Onanini mngani
Hey bathi hope amanyisa Kubheke masingena bathi kuyashukuma Ukuze kule bithi mfana siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Idlalela bathi hope amanyisa Kubheke masingena bathi kuyashukuma Ukuze kule bithi mfana siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela Idlalela bathi siyadlalela Ukuze kule bithi mfana siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Ukuze kule bithi mfana siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Ebathi umanyisa jikele sijikele Impilo mnandi manje vele ikokothe Ejikeleza amanyisa get down shut down Bithi bithi mam bithi sizi Ebathi ngena ngapha nguma ngapha nyabantu betha Umanyisa uyabantu uyabantu Umanyisa uyashisa uyabantu Umanyisa uyashisa uyabantu Ebathi ajikeleza vele jikele Hayi uchikichi kuya jikeleza Maka bithi umanyisa ujikele Ebathi ajikeleza vele jikele Ebathi ajikeleza kokotela nyabantu
Ubheke kulesikhupha bathi siyasidalela Ngiphethe nanosilizi mfana siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Adlalela Ngithi oh amanyisa Esikhupha umfana ngithi bathi siyadelela Ubheke masingena bathi siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela Ubheke kulesikhupha bathi siyasidalela Ngiphethe nanosilizi mfana siyadlalela
Idlalela bathi siyadlalela
Adlalela